aririmba iyandirimbo yatoranijwe ikumwe n'umwana w'intama we ndakumbuye zicara zimaze nyicuramye shinyaka nihora cyo nikanga mbega igitaramo kitigeze kubaho
Kotwaneshe
Kumbuye gutari
imbago twaresheje ndakumbuye we mana we ndakumbuye we mana we kumbuye wanzahirimba niyandirimbo yatoranijwe ndikumwe n'umwana w'intama we ndakumbuye zicara zimaze nyicuramye shinyaka ndiyora cyo rikanga mbega igitaramo kitigeze kubaho